This song was created using the N-Track Studio app.
Well, I love him, John. What's it?
Don't y'all do it. Peter Uku. Peter Uku. At the Choleki Street.
Hey, I'm going to move to the money.
I'm going to Masila. I'm going to sell my friend on a scandal. This is the love. The other one, quite man, this is the mafia. The other blessed me, Saba Sabini. I'm going to put my supremo. I'm going to put my upper. I'm going to put my sata. I'm going to put my bishop's mush. Yeah, na Saba Sabini.
Have a classic, baby.
Put it. Made it twine man. Do I do? Nampagala, do I Sinagode, do I
Made killer.
Mwanzo musho. Roba. Napiga dua. Namupa, wane wako, napiga dua. Namupa mwenyezi, napiga dua. Namupa mwenyezi, napiga dua.
Zila Mediate, this is the worldwide.
Maisha magumu bado sikatita mas. Na picha sinapupalizika na towaja. Kamenipa uwai ya wezi ni malizi. Natumana ni police. Mikonye kufos, nishapataga miros. Paka kaisi mikos, utapaga wa utos. Hila na mene mtafutaja cho. Ziki sidi los, na onke samitikas. Fungonyu wala utos. Sabila kufos, mashini taishipi. Kote. Betabuna tampa, mpaka ni mkua mefinkinisha vijua doma ni potekea, nasi wasi potea, la baba timpaya, akipenta mwanyezi, nasi yo wadu wanslo mpaya, aijankina ulu masomale, na wanakusi wapingi ata kama wapowe, mi wapo wananjua, japo misija wajua, ata kama sija kujua, na weni mwanangu pia, Toba. Natuwa siku pinga na kama tawi na majani. Misiyo wakishu wa matoke ya sweli. Sinagoki mka nyumba hatu naishi kwa imani. Maine mashuroni wanakuwote wa wani. He. Lizonan, when I am guan. Nambogen, when I am guan. Na Yasin, when I am guan. Na Wafita, when I am guan. Kakakuli, when I am guan. Adebayo, when I am guan. Mam tonalia.
Tote kugumpana tagumpana. Bila tuwa chame sinakaza kufanya mashina uza majani. Wento upo moyoni mewakine sitama. Pesile tuka majini. Ewe buki silani. Ata nikikusia kasi niso metupa. Wasejiwe majilani. Hawa pente ya mani mdo wakude wantani. Tunaishi usweli nisi nango gimpe nyumpani. Wenta siku pinki. Ukiwaga chumpani na nipapi tufani. Napaga wa mashiloni. Ukiwaga jikoni ndo unakuwa. Dali napika fituwani. Paka na lambaba kuli.
Eni kusuwe mesitaki ushauri yani mwakani na owa Tukaishi Dubai na domana na pija lua Na pija lua, na pija lua Na pija na domana na pija lua Na pija lua, na pija lua Na pija na domana na pija lua Na mumpa mwenyesi, na mpani baileke na mwakuma chisi Tishime kamiki, tuwito wazazi, saki kuwa pumzi Ame choko eme tiki mama mkufuraiya Tukijo ndiki fika satu kari kisinia Chabuwa soda upia Tochote bado poa Ukipata tumia Saira balance kwa mana shida ziishi Ata uji banda fili Gote Wanangu kikita mtu Wana kuwatari Mune ndadi kwa za tayari kanwa shari Wanangu kikita mtu Wana kuwatari Mune napaje rotoi Wana kula mari Wanangu kikita mtu Wana kuwatari Mwenye mbaba ya kapiga mtu botori wanangu kikita mtu Dona kuwatari Mwenye na makada na mla paka askari wanangu kikita mtu Dona kuwatari mama fai mkale watu wataki ushau Ye anapiga maka Tente, tente Kila mtu merewa Machizo merewa Wauna merewa Wanangu merewa Nikonka merewa Nakoba merewa Kisoka merewa Nakadwa merewa Nakeno merewa Nakidwa merewa Nasilwa merewa Chiruba merewa Nabe wa merewa Isu Mwaso musho Mbea shimara Mdaula Ekinole Echanga Nairobi Eliza makambako serikali ya walambua Eboko buji Eskoti Echunda mzazi Epanyatozi Emempu Chapampa Emadikiza Ekasinsaba Esela ayaba Eipi malo Mzungu Meneje chadali Yusko mbish Yuyo machine Yikibege lube na saba Yusko nine Yiponera Yimakizube